mbali, hata nikose kwangu sijali,
hata nipatu Mungu
kwake hakuna majuni. Acha ningoje nifike mbali, hata nikose kwangu sijali,
hata nipatu Mungu
kwake hakuna majuni.
Hata nipatu Mungu, hata nipale ni msijui,
hata nipatu Mungu
kwake hakuna majuni.
Hata nipa kesho msijui, hata nipa lini msijui,
hata nipa tumu, hata nipa tumu.
Niwe pedeje akasome nsebu, nafusha tukago, Colombia tupero.